Shanga toa namba, so shamba chambamba mbati ya sampampa utawaramba mba tuende sambamba mwanya nyumba na kupanga kabla sija kupanga na kusuka kabla sija kusuka na kutoa mba life will be change what a new change life will be change what a
buluza tu iyo migu tonde buluza tu iyo migu buluza tu iyo migu tonde buluza tu iyo migu
ndogo ndogo tunacheza mdogo 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 tunaluka mdogo mdogo
Mazela na magita
Kipete
Nandisha mizuka
Tini hapa
Na ukipende ni goma Kia katiruka
Alote
na Mazela na magita Nandisha mizuka Na ukipende ni goma Kia katiruka
Mdogo mdogo tunaluka mdogo mdogo
Aibo Tunacheza mdogo mdogo
Kipe tena
We kama ta viuno Tuna kunywa na kutesha Tuna choma na kuwasha Kimpata nenda nae We mdogo mdogo Tunacheza mdogo 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 Tunaluka mdogo mdogo Aibo
Alo we
Aibo Kapteni hapa Chaka mchaka mchaka Unaambiwa kuna kudevera devera Yani kazi kazi AI ya kili mnemba Yamani Watoto waloni Nakubali ya nana we mwana kumoseke Salimie uyo dogo chambago Wasalimie watoto wa Zanzibari Aka mtendepo Gepwe Chaka mchaka baba yeah.
Atari 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 natari atari Nakubali ya nana wana kuwa toto watabata balakuda Awana kuwa toto wa mtipesa Ano wasalimia uyo Mkanda momo baba Nakubali ya nana we mwana kudogo Simela dogo mwini watoto waloni Adazo kiri